kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2:00 olakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessa har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a akka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabame irraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabame irraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguuge ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyoork jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, ittaanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeef Seeshins akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Kiristoofer Reey akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhoowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii Juudotaas Yuunaayitid Isteets magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaa irra deemamaa jiru laalchisee haasaa dhageessisanii turan sooraa qindeesse.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu fi khoraafachi dhaqe horiinni dhufeef keessa tokko kan bulchooti Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan waldaa kana chaansileerii Jarmanii Angelaa Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaat investimentii hojjechaa daldala jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftinuyyuu daramumas jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunniin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun hin dubatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuuf faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsiitanii. Akka qalbiin tokkummaa tuniin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላቆራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አቺንዱበት አፋን ትዱፈፊ አፋን ቢይትዱፈቲፊ ቢከሰዱፈቲን ነጋፉል
አይነን ሾነን ጉተንታግ ከመይ ከመለሁም አከም ነጋከዘኒ ኮመን ሳቫ ኤቶፒሺ ዲያስፖራ ኢን ዶችላንድ ኦንት ኤሮፓ
ረኮምቢ የሰንባፍቴ አኩም ከይሰን ሄዱጀ ዶክተር አቢ
ከሀገር የወጣችሁበት ዘመንና ምክንያት እንደ ቁጥራችሁ ብዙ
እንደየመጣ ባሪሳምቢ ያትባታኔፊ ወንቢ የሰንባሴ አኩም ከይሰን ሄዱ ገርገሪ ጅራችሁን ምርከና ሄዱ ተውለን ምርከና በርኖታናን ሲያሳታናን ጄኒ ሰኒተማቴ ታናን ቆምታቴ ፉዩ ኢግሪ ኢድሪ ኢሰኒን ቢያበቀተነ ወምትባታን ኢትሰምባሴ አከርደኸና ዱብ ጅራችሁ ባኑለ ኢትዮጵያ ለንዱሪ አውሮፓ ወሊን ጉዶ ወሊጃላጀ ቢዩጩፋ መቃያመቲን ዋንሲን ኢትዮጵያ ወሊን ቀባቻ ባዱበት ሙሜ ሚኒስትራ
ከእንግሊዝ ጋር በትምህርት ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሐዲድ ከፖርቱጋል ጋር
እንግሊዝኒ በርኖታን ፈረንሳይን ኸራባ ቡራቲን ፖርቱጋሊን ጋሞራናቲን ወሊለንጂሱቲን ቱርኪስ ግሪክን ደልደላን ስዊድንን ሲለው መከናኸና ወሊኖ ጀጫ ጋም ደልደላቲ ዋኔ ዶሊኖ ጀጫ ጋም ፈያቲ ፉምኖራን ክሊንሰለንጂ ፈጫ ራሽያ ጋም በርኖታቲ ፍዋን ወራናቲ ፍዋን ዱ ወሊኖ ጀጫ ባን በአውሮፓ ጥፋዩ ዋኔ ዱ ሄዱ ወሊን ቀባቻ ባን ጀርመንን ለታናን አርዩማ ጉዶ ቀባቻ ባን አርደሌ ወልማንጀር አርዩማ ቆፋሜቲ አውሮፓ ዋኔ ዱ ወሊን ዋልፈካኑ ቀምናጀር ሙመ ሚስተራ ቢቲ አውሮፓ ክጀቻ ዶክተር አብይቲ ተኮለኒ ወራን ኬስ ተንደብሪን እንጅልት ረክን ወራን አርግቴቲን ኤጌ ቢዳዊ ትሩፋንታቲ
አሁን በጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርከንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ታላማን አርካጀበይ ፈኔቲኒ ኢትወልቀርቃረ ኢትወልያምነ ኢትዮጵያ አርጉፈኒ ኡመርግና ኢኑመርራናለ ኢኑመርግናለ ሁምኒቲ ሱኒኒ ሱንራኑ ዶርቲንጅርቱ ለቾንዱበት ኢትዮጵያ ነካ ዶክተር አብይ ጀረቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አቺጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን ባራቻ ዋን ወላል ባራቻ ዮካና ሞጀጀበይ ፈቻ ዋን ጃለን ላፍከኔቲኒ ጅሬን ኑራ ዋን ጅሬን ኑራ በሌ ሱደንዳ ኦፍሲነ ጭኒነነ ቢይታና ፎጀቹ ማል አከሮፓ ሲያሳ በረኔቲኒ ሲያሳ ኑን ጩፍቲቆድ ከሰቀምኑ ቀባቹ ማለጀን
ኢትዮጵያ ማንንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራል
ታቱለ ኢትዮጵያኒ ቢይነሚ አኩንፈድ አክግጣ ጋርጋልፈቴ ዋን አባቶ ኮቲሚቲ ቢያ ኡማት ጉዳ ቀብዱ ጉሚበሎ ቢጉዶል ታና ወንኔን ወርጉ ፈኑ ጀደ ኢትዮጵያን እምሙድማለ እንዶን ኢትዮጵያን አቴቲ እኑቀጥማለ እንጭኔ ጀደ ኦብሲኔ ሂዳን ለነኔ ኢትዮጵያ ጉዲሱ መለጀቹን ዱበት ሞሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮራ ፍራንክፈርት ትረት አመለ ዋና ፈጅራ ጀደ
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን
ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀም ሴራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈጫ ሴራምቡላ በላባውፊ አመለ ዋንዱን ወፍ ወምጩህረቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳ ነሚዲቢን ኦልኑካ ይረለቲ ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመለለ ዳብሌ ነጋ ጀበፈጫ ወልቁጡማ ሴራ ጉዲፈጫ ያውመል ገምኸናን ታኖሞጀን ገምሴራቲ ነሞ ዲዮቱ ተርካንፊ ወልረንጭን ፉደን በርኖት ኸን አክኒ አዱኛ ከይሰቆት ቀባቹ ማሌ ኸሮር ባፈነት ንትጅር ወልዳ ወልአብናን ኖለ ኸስ ጅራን ዳምሳ ሐሪዩማ ቢይ ኦርማ ወሊን ቀምን ጀበይ ፈጫ ተርባነት ጉያ ተርቦጀቻ ሪመለው ጀቻ ተንከሶ ጀቻ ባና ጀረ ሙሜ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ይመልቶ ፈውሮፓ ጀር ዶክተር አቢ ተንማለለ ኡማት ኢትዮጵያ ካማሪ ሱንዱ ፍራ ጋፊ ሄዱ ፉራ ጋፊ ሄዱለ ዴቢሳ ተንከስተር
godinaale wallagga lixa wallagga baaf qellem wallagga keesat torban darb hiriraawon mormigege famaf sochiwon motumman warana abaa umnani kachisuf gode jeda balale fachusani laaltise hayudreya dablisuma oromo bodaw dibsaas of sisnejira muktar jamal tudubise
tibakan lixa oromia wallagga lixa wallagga baafi qellem wallagga keesatti hiriram ormi gudda dandi cufufi sochile balatu gege famatinin jirani hawasnan no sani kankasu gafilen hawasni hedduminan kasatinin jirukuni rakobu uralemi somati fi bulchin sagari ha hammatu male hedduminan kan sagale tokkon hala tokkon waldu ka daga amu sochi motumman waran addabili summa oromo dirqidan hi kachisu daf demuni mormina kan jedu ta uza kanen ani dubise hala kananatti himaniti ninjiru
woboy kachisu woboti dulu harabatu warani ummatakanya ajjetun harabatu kanjiru da ejenoni ummatikki kayjiru
qamni motumma dubistani debir arga tanjira
qamni motumma no debir arga tanjiru sababin sa isani salami dia tu firan kana fe wan sirri kan go tajira ni fakada ni isani dia dasa kenna jiro ko wo go ikal
kesati yu waranni motumma konkolatale gurgudda dan de garametinin sochi bal ata satinin jiran kannatti himan giddu begi ti fi gidami titille waran motumma ti fi kannen hidate walitti bu anetinin hanga lubbun nama darbulle da tudubbatama
dal hama ke se girrawe ta ana gidami gunti sama gala kale jam puri
mal tu fe
warana wayane warali ku dashani ol ku feitsa gara godina wala galita gara be giran gara ganga gidan no so sei najrani wabu fida yetun umata hiratu egalani sana ranke wol itibu isi mame mangudo muri gara ma to kofa ka bakatun dande ne mana ke sette kala to kurukutan
imma kanaf qam motum mara debi argachu daf sadarka bulchin sa motum mana no oromia tifi motum ma federala tittiyali balata setin injira tiana biro bulchin safina genna oromia irrede debie bilbila sani bilbilulle nafhin kasne wajira presidenti le enumayu argachutti himilkofne itantu presidenti bulchin motumma nanno oromia ade tayiba hasan yero gababduf bilbil harkasani ratti argadde walgahirra akkajirannatti himan gama motumma federalati minister itsabiya lesati director directorati qunnamti ummata fin doctrinationi general mohammed tasamma dafi itana general commissioner commissioni policy federala malaku fantati bilbila saniyo bilbilu kallachutu hin hujjatu ejibata barbacha gafi kiyati kama wallagalitaatti debie obbo abdata waagari ittigafatama waajira oromo democratic party godina wallagalitaati halananno sanjiru akkananatti himan
utum ijata inda in karatol tibani daka ke sadarbun fakenya legi ragaye garag dani tero orani darbu warani samise dadani wanjira ni fi walitbun jirat prenda sarata dutin tagenya garu kalatama ran mamat kana jere mewan tinu bergenya ammayu pan sanasman akade gesa ko tumata diye kana asita motumma asman dabu barbadu amade rin kun kara kulkulena ka ufi fagalate media tibe srame kalatin sakena mut wahi kachu fi kachu surati ummati hakka holin jenne hakka kenatul galsine kara chofe ummata bukka tajajila daba juru akkan denki nefi imma kanara hokko satani wammo tumanda bersu kara media sato kara sera kadesa akasani hordofani tagge satani erga ko asumanda bersu mutbada motumani imma kanari tin politu fi akata jal kaben sitre geggeessaa sadarkaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa kosumaan dabarsu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kunittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maalirraa kan ka'e. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiinillee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaanillee naaf kaasan.
Guyyaa nama dura erga waltaane wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galuu. Gobbaa keenyallee gufachiisee kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsinee dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraatu. Kanaaf uummata siviliitu rukutamee ajjeefamee Bobba godame lolatu godame bobba kun baaye naasit tuta mesam taka sudaka degarame da maalik kun barbaachise fi madarratte kasitti lolli baldaan kun gaggeefama nu gala jiru sikitiisaas sikki warra mootummaarraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufate gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamolee lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed Addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan wal qabateellee Addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Har'allee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana Adda Bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadde. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofnee rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya qabneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirtu. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidha jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahanii waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjechuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataa hin taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maalii fi meeqa uummatti nuti gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyudiree Adda Bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jenne.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaant Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirre ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa kan misraaquu waganuu gaara hin diggaachi, kan dabuubuu waganuu gaara hin diggaachi, kan mi'aarraa gorobeet hizbuu gaara hin diggaachi.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjin akka walitti bu'uuf. Shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan gaggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan interkampi hogganota ratti fudatame jedan kannen gocha hammenya gaggesun ummata walitti busan kun sera duratti akka diata jiran obbolamman dubbataniru gochi rawatame ummata gamlameni kan bakka bu'u miti qanessa da kajedanimmo presidenti bulchisana no Benishangul Gumuz obbo Ashadi Hassan Turan ummato talamen wan walitti busu tokko yu akkanjir barrera ittinka umsasa qorachudan hatattaman ummanni qe takadeebiu ni wajjanna jedan
hizbu ahun andandal fon fomina yakichu tonko sawoch moqom allabacho selezi ehenin
tuttukan darbe darbe mudatu kawalitti buin saummata kasisan tabachu qabu kanaf ogganni sadarka sadarka injiru garbuwe ummata mariyachi sudan kannen qe ofira buqan debisu qamna
Dandile cufamu kan ilalen gamlamenin hojino jetamu qabu yero gababa kesatit umurame dandilen banamu qabu jedan president Ashadi Hassan nanno ummanni rabuqan umnoti negenyan egama akajiranis dubbataniru ummanno romo bulchisa nanno Benishangul Gumuz kesajiratu afan ofin akabaratan murte sunsas ifsamera
ta boranaatti baati tokko duralliyu polisi somaleetin geggeessamen kanneen godina guji baha aanali banitti baqatan haala saan keessa jiran sooraan warra lafaati mootummaa naannoo oromiyaa dubbise kajimaata dabarsi gabaase irra deebina
ayilama barattu olen sooraa lafeeti warra honani bisaanii yuun arganne jedha gandi simmintoo keessaa kan ijoolleen booti
rakkoon nu fayyadu rakkoon jajjabduu liqantaaf keenu Nomalan Omar leh kamu lebih buka ni lah sebab kan, kamu tu kan ulah ulah leh kamu awal lebih dia nam. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Dan tadi, apa boleh? Jualan nak cakapkan toko, cakapkan dalam masa di itu normal juga nu.
Warna kuning ni. Gafuran liu polis kan bakal nyarum rum neger. Aku ada jadu tiu. Orang akan nam bakal cincu neni. Gan sadi asit tiu akan umit dia debi. Orang mantan gan disemin tau jadu kuneni. Abba orang deb bisa dia. Nyata ruwati ingkamnu. Depo gudu kejir raja. Orang bobbate tau. Bil bil anar gadu bis. Nama mantan gadu bisu jadu kuneni. Abro kau tu nicat. Abro kau bulca. Gan disemin tau. Gan disemin tau anali banjal jira. Bulcan ganda kana. Abba rokot unicah. Yorai fom bil bilai file. Arallah ulam bisa anar ganne. Arallah kumpan jira jen.
Bisan untuk nama lelu.
Isan nama gamam nami warana kana kumbaka cheese.
Nami warana kana kumbaka cheese. Nama simiso arda kukura dan jira. Numani sodi kunama. Hayane yani kulle nami gara si bahuri jira. Ijar yani kulle dan dikurasi desa. Warit jiri kulle ni. Manggar bidda. afuri shantama kafin ga katar burani hulu ya de shaba katena tolide je amma le de sirani nanno funan giri ti kullun bada te wori de je amma le dan qurati de sagadi de de sere sirani nanno hok bada kullun dan nama sitta ga de ga tarin ga asiyar baka guba nanno urgulle rakam gudani rakka ka wori de je ya boti wora kullun me wori de sani garnama kun shari ki ga garbin da de ga tarin ga amma
ti waranji to koje la mandura
ti to koje la mandura ti nanno alo yana tafan maka da lafiya sanati warani gidanni da fame nan ro ki ni ware rani a ti da bri ti ko kunjura kanamma afani kula na ga su kana fanka tar burulle tin de ne warani kun ne kun nam ki san bakate wori de amma fa ba ti ji
lafti am mi san ke sabatan sun ni la fam waran wali rada ba je dani rade bi tani sun tamoro mi amo taribi
la foromia la hat la fari ko tanne wadda der tu ri de ne or hena mi ki ke jira ana madu fi sanan warante ila fagu ka wal gar al le kuno ufure ga jira jira namale wandu fi gaddi sai ni idan madu wa kafura ne ta injirtu amma le de fannan ji turji bo rufi ta tura ki fa amma le de bitai namli sabi bitai ani amma le ka tar buru ku amma le ila wala garra wadu ya jine namu kuno ufure ga akan mi shiki bula kan matan male ufure ga ji
je tu waran mane li police khaduri khan
ee waran ha ta ma kan amma le faran namadin fa ji amma le ko ubira bu sana ma tan de kan matariye to kifti ibu ta karab da nan bulam
ammu mamma to
ammu mamma ammu mamma hatta karelle masara gurda fi kala fa nubra to kaza mutaba ta kuma ila gadda gorna mu mishum khedda ba fijalla hatta ufra ye gujira
male ammu duro amma to ni qawwe walta ba tin jirtu
ni woni khalas je ni gadda wala andi ni jirtam
tani na kawwal tabaka tan kun ni en
lafta magar ati to tiro la borna je la ni to kulle ke ji nanno hada turba mo shadde fi ha borni woni fa fate ko batkan
warri hun warri li police je ton yo hadu en
yaro dunano testana nu morna fi alak yom galam ma kaguba ti jalka de hak hara dono demu e kas jidusan lafsu lafballo lafballo tan gute kabate akka konya wal kabate kan dusan wada nu morna kamal na magidi juru fada mo amalle ge yona kaguba ti
ganna gam ko wanni hun
hada cin gan hadi firaji dan manta kullum borna ko fada na la tidda fi lolum borna ti du so dolo fintu acci ga fatin ne ni ba ta jidiga fa du ga fitu wada
abdo abdo ko tunicha bulcha gan disminto tarje chujira abdo ko guddo sigala tay fada awar jere kana mo biro le oromia khaysa obbo garamo liga ittana commissioner commissioner soda bala oromia dubise bilbil ethiopia ar guddo namriba agrikato qolo defen obbo garamo guddo sigala te faddat arda war godena guji baha ana liban ganda siminto kejir dubise warri kunen warji to ko jila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaka chise wiya furname bisana narganne awani jolle njalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri qofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jiran kuma kun qabda wa fanga babon
sammati wa angul kulle fadde rakko na da jira ta halam je sun danda ma daro amma je gutti namon gargar so jalat amma samani gargara mu kaban kan dukani kan mo eron duma rakko dadda ti ni ankan nya ta sa ta lamon marsani afrafan amma de ma jira ani di gani da galati je che ko to gadina le hun da ke sa gara milyona da mata ta fadde ti kan ta uji aji an dile dan namon korona da naddaban de mafi kana ko hayi miti gargar si ohe ganno himona norra nagellerat ye sine ke nyi jira isan ne ga kawun dan do kana radarbe mora ko nadda jira te ga fanne dagne ga kawun dan de
warru honene agji tokko asiyu wan to koyu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran qabda mo lokan mo godin ra o de fanno nar gatta mo ana ra o de nu sanin ban mo ji tokka kamit biron te sane kubin qabatin warra kan jire na ma hanke ju hanke
anan godin ne dinna kana addabase yero rakko nakasi jiru da hin ne cisa kana fega isani mali fakka turso na de sanna argan ne rakko de men ga fanna kulkulle sanne dubu marakko fatla mane bitana da ne ga kawura anga amma ti garu rakko adda kamma adena fakka se kana rakko ne je ni wan ne cisani jiru
tanu mli bani sun kaysa wol matti o yu de bisana morani liyu police baka ci se tan acci jiru kum shani bisadde من بلي توقع بدو نمبي با وان بيتي تنكي جرتو تم دادا چاني ريفانا نگان نبولا سورا لخيته
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kop Iboritin Walip Tidebina Nagat An Tujube Horat
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!